And this is Mr. Marlon Asha, alongside Mr. Henry Tigana. Fina Tuli Omo, Rastafari.
Katonda yatuwa obutonde natuwa eddembe, ebyobugagga bw'ensi byonna natugonomolako, ebibilanyanja byonna natuwa, embeera y'obudde ng'etweyagaza, enkuba etonnya omusana negwaka, ebika by'emmere Uganda eyina ntoko, matooke n'obulo lumonde tubisimba, buli ggwanga lyeyisa na bwalyo, gy'osanga Buganda si by'olaba ebukyoli. Kabuli omwagulumiza jaba.